wallan mesa kanu bastis kan kasa baren wanin kadakides nam dergetwa wa kadete an kajelchiren akanin niti isaga dar dansa wa kadete wa de mal an intel horiki ya fiyo an bisan roba darget niti isaga suniyet akum nam sun wa kadet rebekan gad bute akum sunita rebekan akada sunif amma ayyan isati fette gadimbune ayyan satif kirte hori ishe bisani obafne yoti kajelcha wanin olme burto ishiya kajelchi akastat
abodi rebekan isya isagnin ishifud kubalte amo malsun intalsun herimsisan fene tiko woli bubulto fet amo ergetu ibrahima ishe intalsun tiko bubultin fene tuub jarsun kadete intalsun galakisa eden dub abootin rebeka ishii waamte gaafete ak ishiin bubulto feetuuf ammo jarsun waliyaat feetu gaafet dub rebekan hiirte wali yaana yeteen
wun sadeessaa tanu barin waanin olmee bulto bina aadam hi ilaal ishiya ergetuun ibrahima sun daddo sun hin dhufin waanin mam haad rebekaatiif iyo abba rebekaa hiyo rebekanaf mam ishiya kulli kasum jir hujii midaasaar jira mal ergetuun dhufe daraara kanne intasun kadhet ishiin malussun feete kiir abootin rebekaa waa dhugoonfet maana wo ishiin rebeka sunne namsut kannite ishiin nage qabdi hamtuun ishiin qabettu
dhugaamu ishiin tun malat namat fulin been dhufe intaltente kadhet duub malumsun itkanit hiitaatu siti oduu wor isaanii irra fuute ak dansaa coonete garin irra dhuf beet feden akkin hori qaba kain dandee qarat guddiyo siti kan siti beet feet akkin nama halaqaa kain dandee intalte ilaalet hubenno feet obbolakeetin walgaafenno feet heerimsiisa intalsuni amma walgaafinsun mal dheera fidet ammo abbootii rebeekaa won ishi midhaasit hin beeddi ishiya won ishi midhaasit sun waaq jeelachiif maana ishiyaan waan ina on ishiya akkini fed tolcha
hariya waanin heerimsisa rebeekaa amma fuusisa hisaaq on addeen fuud kasum jira aminnen in qajeelche baret innin ergetu ibrahima qajeelche miseetti isa baaseef innin qajeelche aminnee eebbiseef dirbuut uudu itti innin waan hagammade bare ka ibrahimin intalisa daddo innamaan kasa waaqi abuun fuusisa jide daddo dansa geesse irra fuusise kaabet waanin oolmee bulto tante dilla qajeelcha bare malat waaq dhugoonfette is iimmante harkisa kas oolte bulte atin arrata qajeella tanti dirbu hamtu irra gargalte dirbu waaqata dansaa ta qajeeltuwat gargalte oolte bul dirbu sheetana gammad dhabsi keette yuur siit kannite ibsiit kannite iyo misho lubbuwan siit dhuf amma waa dirbu waaqa faani jeemt gammada nagea hiyo jireen irra dharget dhugoonfed waa guddiyo arratan kadhed is arratan akkinin eebbaaf iyo nage iyo si qajeelcha siit kanu